happy. Yiphile impilo yami, angifune thando owamanje. Inhliziyo yami isanamaphupho. Isafuna ukuzithola, ngithole nenjabulo.
Oh yeah.